Zombie.
Mwanangu nipe kwara, to enjoy imaisha ndiyo haya. Ukiweza jumuika na sisi, oya, hatuna roho mbaya. Usiweke kinyongo basi, hata kama tumeshaachana. Na kama uliondoka naye, ukafanya naye, oya.
Talking shit, I be on tour. Bitch, I am legion, 1,000 times 4. They know who the god is, what you mad for?
Usiponipa tano, mina kupa tano, nidai.